Yeah. Yenza amasimba chips, yenza ama snacks,
yenza KP on the beat.
Yenza sure. Yazile ngani? Bana ngempela. Yazile ngani? Yenza imihlo la ngempela. Yazile ngani? Nomusa ngempela. Yazile ngani? Gili imihlo la ngempela. Yenza one, yenza one, yenza one, kune senge kambini ntangi wine. Yenza one, yenza one, yenza one, kune senge kambini ntangi wine. Yawo kwenzeka mangu endapha wenza izinto ungahlelanga. Ngiqale ngenza umastanda understand before la ngipula ibudget ngispend. We mame ziyawa ngempela ingane lechithwa ngempela didisa utsotsi ngendlela ephansi aphele no chance kuphele nokuhansi. Oh yeah, kumele ngibe careful ingane lana twerk up phezu kwamatafula kodwa for when it's worth ngeke ngayiqabuli nakuleyodela msho ngeke ngaqabule ejazathini. Gama lakho ngiyakwazi wena uphasile cula le ngoma ethi siwe destiny trekeni ihlezi idlale egagasini. Ngihleke kancane ngihlekele esedini kusho ngaphakathi ngadla kujandini zotshela mina baby girl uphusane athi champagne phasile noma iwine ngixhume fast kubathende ecountini ngibambe ihenneken istrate ne-champagne bathi jampile ngikhalele kwayini ngibuye ehose sangangicross lo swine and the next thing amanzi e-orange ngathi mntwana ngeke sithole ihonje wathi relax avele likhona ikhonji wena come so bhema ukholo ngiphethe i-platinum wangibamba ngesandwa ngisondeze eduze wespin ma iye wangivezela okhiye wathi asiye masifike etransi nokhile imege esh yazile ngani bhana ngempela yazile ngani yenza imihlo la ngempela yazile ngani nomusa ngempela yazile ngani igile imihlo la ngempela yenza one yenza one yenza yenza one kune senge countini ntangi wine yenza yenza one yenza yenza one yenza yenza one kune senge countini ntangi wine
ngi best ikwale pages shit as fast for ntwale mages feeling so fresh futhi ngeke uzungitshen imali buzo la ke back la nesibangene double shots and see you wanna rock send again net draft I'm by man and says nigga so high gonna zip by yabona good not this god not best eagles ask us imele ngkhese ngaka plug it boss ngase ndusi step dj funkin was a john macho hlali das fit ingoma dead dead ubeke macho ubeka kwenye imuti nakadlala ngapha mfethu mama odlala ngendunu phamba boss so bam kuno kamba man that girl is beautiful damn kalu bone athi samba boss name mama ngicela ukuhamba nawe wathi kama uzama ngicela uhlala nawe ngaphazama uzama hlala phezu kwami damn man nalomshano hot ngeke ngidluselana ngiphinde ngicela ishot ngicela ubusukusu wena mamkhusana sikwazi phi mina ngishayele one gay baby got me going crazy ngifuna ukuhamba mangadali wenza one athi ugcwele naye ngicela ubuye lwandle siyophola khona kuyashisa la sasele one ngamotion of time sibaxo ngempela ungaqathaza i-time nakho siyakhona sesibambana izandla kumnandi siyahleka sihlalele phansi eish beka ngama sexy eyes eish dlalisa ngisho nelollipop twani vukile sekhiphe netop beka manje ngisho iphenti that drop ngimthinte kancane asi baby don't stop I keep up my right let's take it netop kahlale kwayena mfethu show on top damn was my simple chips yeah
yazile ngani bana ngempela yazile ngani yenza imihlo la ngempela yazile ngani nomusa ngempela yazile ngani igile imihlo la ngempela yenza one yenza one yenza yenza one kune senge countini ntangi wine yenza yenza one yenza yenza one yenza yenza one kune senge countini ntangi wine yenza yenza one yenza yenza one yenza yenza one kune senge countini ntangi wine yenza yenza one yenza yenza one yenza yenza one kune senge countini ntangi wine.